Asibingelele ke mlaleli nguVicky wakamasuku ngikubingelela namhlanje kungolwesithathu. Singena ngolwesithathu nje namhlanje ngoba uhlelo esilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal. Ziningi ke izinto esezenzikile zenziwa yilo mnyango eindaweni ezahlukahlukene. Uyashabasheka impela umhlonishwa usiphohlomuka. Ngicela wenze nje na ke mlaleli wami omuhle. Ngicela uthathe le number u 071 007 7900. Iyona namba ke leyo ozothi mangabe usulalelile lengqoqo esizoyidlala manje bese ke ubuza kuyona, ufake kuyona umbuzo. Ungabuza ngokuthi usishayele noma ubuze ngokuthi ubhale umyalezo wakho ku WhatsApp kodwa 17 number eyodwa u 071 007 7900. Ngoba ngiyazi ukuthi baningi abantu abazothanda ukuthi bangene uma ngabe sebemzwile uhlomuka ekhuluma la. Ngithe ayi asivule nje zonke inkundla zokuxhumana. Ungathola futhi nalapha ku-YouTube uthi nje OB Facilities ku-YouTube. OB Facilities. Ungathola futhi ku-Facebook page yethu ku-Outside Broadcasting Facilities. Outside Broadcasting Facilities. Ila uzosithola khona ke ku-Facebook. Ngiyacela ke mlaleli ulalelisise kahle le ngqoqo ezobe khona njengamanje. Emva kwaloko uzobe sikwazi ke ukuthi usibuze ngale ndlela zokuxhumana esengiyishilo. Uzobe khona ke futhi nomfoka Ncalane okuyena umqondisi eminyangweni wezokuthutha aphendule imibuzo yethu. Ake sizwe ke le ngqoqo.
Amhlanje sambele uthukela district abaduza eZulu district ngaphansi kwabaqulusi local municipality eRigwala district ngaphansi kwe Dr. Khuzana Dlamini Zuma local municipality Big 5 la sahlabisa khona siqhubeka khona program yethu yalojo onduna nkulu wazonatala umama amadube enqube ukuthi sivala ama potholes sizoqhubeka umsebenzi wethu ukuthi si-upgrade imigwaqo ekakhulaza i-gravel siyise etiyeleni. Sahamba sayothola i-bridge elingangemali engango-49 million. Sizovula i-bridge, iwela bridge, sizovula khona umgwaqo owawukhandiwe kufa khona imali engango-84 million.
Ukhanda u-25 kilometers. Imali esiyifakile ezokhandwa ngawo lo mgwaqo is 189 million.
Ifake imali engango-297 million ukuze lo mgwaqo okwazi ukuthi ube yitiyela. Baningi abantu bakethi abazohlomula phana, kunabantu aba-more than 30 abaqhashiwe. Sobhisa abancane bazokwazi ukuthi bahlomule nakhona.
Bize bonke omama bazibambele kwi-program le esiqosha khona indlala. Kanti sizobabonga ngomsebenzi omuhle wokuthi basiklinele umgwaqo wakithi.
Sesizonikeza ama-permanent appointments kubantu bakithi or basebenzi abekade befaka amaphosi sasiwa advertisele. Uyaqhubeka umsebenzi oyaphambili nathi besizobheka ukuthi umsebenzi usenzeka kahle yini. Ngalakho singafika khona, siyafisa ukuthi sizibophezele ukuthi sizofika.
Siyafisa ukuthi abantu bakithi babambisane nohulumeni, kakhulu sibambisane nomasipala, babambisane nabonke ama-stakeholders ukuthi umgwaqo uhambe kahle namakhosi asendlunkulu ungaphazamiseki. Ngokubambisana singathi kwaZulu Natal iye phambili.
Ayeye hlomuka, ayeye.
Ayeye.
Uthola phambili.
Sabela Bob, Sabela uyabizwa, ubizwa abase King Gcetshwayo, bathi hosi zokwenza odume ngazo, zokuletha imigwaqo nama bridges fundazweni. Ngongqoshwe zokuthutha eKZN uMnumzane Sipho Hlomuka, uzokwethula inkontileka ezolungisa umgwaqo uP50-3 mhlaka 15 March ecrossing kwa Mike ku Ward 11 eNkandla ngo-11 ekuseni. Uyobhema ukholo uShuni kaKhuzani noNgize. Kona manjalo ngesonto mhlaka 17 March, uNdunankulu waseKZN noMthadube Ncube noHlomuka bayodlulela obhongolo beyokwethula inkontileka eyoqedela ukulingiswa komgwaqo uP52-3 ohlanganisa inongoma nobhongolo empakama sports field obhongolo ngo-10 ekuseni. Ngokubambisana singakhi KZN ibe undabamlonyeni kwezokuthilileka emgwaqweni.
Angikubingelele mbukele ekhaya igama ngingusindiswa wakahlophe kwisiqephu sethu sokuqala ngqa se-podcast somnyango wezokuthutha phepha nokuxhumanisa umphakathi ophathiswe umnumzane wakaSipho uSipho Hlomuka kwisifundazwe sakwaZulu-Natal. Kanti uhulumeni uthi uyasebenza, uyaqhubeka nokusebenza kanjalo nokushintsha impilo zabantu zibe ngcono. Kanti-ke kuhlelo lwethu lwanamhlanje sizobuka ukuthi ngabe yini esiyenziwe ile minyango yomibili eminyakeni eyishumi nantathu eyedlule, okubalwa phakathi umkhakha ezokuthutha, okubalwa ukwakhiwa kozinzo embonini yamatekisi, uhlelo lwabo lukaSithesha wayawaya okuyilo abahlose ngalo ukuletha ushintsho kubantu ngokubanikeza amathuba emsebenzi. Siphinde sibuke futhi nasemnyangweni wezokuphepha ukuthi iziphi izinhlelo esezenziwe ukuthi kube khona ukuthula nokuphepha emphakathini yakithi. Siphinde sibuke nohlelo olubizwa ngokuthi Multi-Party Political Intervention Committee, lo mnyango osebenzisayo ikakhulukazi njengoba sibheke okhethweni likazwelonke nolwesifundazwe. Hlelweni lethu lanamhlanje sizoxoxisana nokhulumela leminyango umnumzane ukanele wakancalane. Bukancalane, sibingelele sikwamukela ohlelweni lwethu lwanamhlanje.
Angibingelele Mahlophe, ngibingelele kubona bonke abayibukeli balolu hlelo olukhulu kangaka emakhaya la sibamukela khona ukuthi njengomnyango sizobethulela le ngosi ebalulekile ekutheni sikwazi ukuxhumana nabalaleli, sikwazi futhi ukubika ukuthi senzeni njengohulumeni wakwaZulu-Natal ukushintsha impilo zabantu kule minyaka ye-30 enkululeko.
Ngihleli ngiyabuka ukuthi iminyaka engamashumi amathathu eyedlule omunye ungayibuka iyiminyaka eminingi, kodwa uma ubuka isikhathi uhulumeni asebenza ngakhona kuba yigaba eziyiminyaka eyihlanu. Ngabe kodwa nina njengeminyango nicutisekile uma ngabe nibuka le mithathu eyedlule ngemsebenzi?
Cha, asisho msakazi ukuthi masibuka lo 30 years of freedom and democracy esiwu-celebrate manje, sibona likhulu ibanga esilihambile ukuqinisekisa ukuthi iy'mpilo zabantu ziyashintsha KwaZulu-Natal. Kunomehluko omkhulu uma ubheka ukuthi kuney'ndawo ebeyingakazinhlobo zibe netiyela kodwa seyifakwe itiyela, kuney'ndawo ebeyingenawo nhlobo amabriji kodwa namhlanje sikhuluma ukuthi sakhe amabriji angaphezulu ka-3800 kule minyaka ye-30. Kuney'ndawo ebeyingakazinhlobo kuthiwe kukhona into eyintuthuko kodwa abantu njengamanje sebekwazi ukuyibona ngamehlo. Ubheke ukuthi kuney'ndawo ebeyingenawo nhlobo ama-police station, lohulumeni wakhe ama-police station amasha, wafaka ama-satellite, wandisa ngisho nesibalo samaphoyisa uqobo. Uma ubheka ukuthi kusukela ngo-94 kuze kube manje isibalo samaphoyisa cishe sesiphindwe ngokwevile eshumini ngenxa yokuthi imiphakathi yakithi nayo i-population iyakhula kakhulu. Ngakho-ke konke lokhu kuyizinkomba zokuthi umsebenzi omningi wenziwe kule minyaka ye-30 yenkululeko, umehluko uyabonakala. Noma-ke zivuma ukuthi zisakhona iy'nselele ey'ningi ey'sasele, kuney'ndawo la kusasalele khona emumva ngentuthuko, kuney'ndawo la esingakafinyeleli khona, kodwa esenza konke okusemandleni ukuthi njengoba siqedela lesi sigaba se-6th administration sibheke ku-7th administration, sifuna ukubheka ngqo kuleyo mphakathi, sifuna ukubheka ngqo kulezo y'ndawo ukuthi yini esingayenza kangcono, yini esingayenza ngokwehlukile ukuthi imiphakathi kulezo y'ndawo nayo ingasalile emuva. Sinethemba-ke lokuthi nakulezo y'ndawo ngoba uma ubheka iy'nhlelo esinazo njengamanje ziyasho ukuthi sizogcina sifinyelele kuleyo mphakathi. Siyawakha ama-bridge, siyayakha imigwaqo, siyabaqasha abantu, siyayilungisa nengqalasizinda evele ikhona, okusho khona ukuthi kancane kancane sofinyelela kuyona yonke imiphakathi.
Kuyinhlelo obalayo kumnyango wezokuthutha, ubala iy'nhlelo ey'fana novuku zakhe. Ngabe iy'nhlelo zenu zomnyango iliphi ushintsho olwenzakalile enililethile kubantu?
Iy'nhlelo ey'fana novuku zakhe la khona umnyango ubuthuthukisa khona osonkontileka abancane, ezinye zey'nhlelo kule minyaka ye-30 esithi zenza umehluko omkhulu obonakalayo la khona sikwazile ukuthuthukisa sonkontraka bamnyama ukuze imboni le ye construction ingadini kuyimboni yabe ibale lithile kuphela kodwa sikwazi ukufaka abantu abamnyama ngalolo hlelo ke kumanje singaphansi kokul review asilugugule ngaphansi kwe contractor development model ziningi kodwa ezinye izinhlelo mawubheka ukuthi siqhamuke nama concept afana nozibambele la njengamanje esiqashe khona omama abangaphezulu kuka 49,000 lapha nje esifundazweni sakwazi uNatal ukuthi nabo bahlomule ngaphansi kwey'nhlelo zokuxoshwa kwendlala emakhaya ziningi nezinye ezibe khona la sibheke khona ngisho nemigwaqo esiyibiza ngokuthi yile migwaqo ebalulekile ukukhonektha iSouth Africa namazwe aseAfrica, Roads of African Importance, esikhuluma khona ngemigwaqo lapha emanguze ebheke kwi-border yase Mozambique esikhuluma khona ngo-Sunny Pass la sibheke khona kwi-border yase Lesotho ko-Underberg miningi eminye esiyibhekile ko-Swatini la esine-border khona nalamazwe angomakhelwane ke-SADC kanjalo neyifundazwe ngomakhelwane saba nakho ukuxhumana sakhe imigwaqo sikhanda infrastructure ukuze kukwazi ukunyukeza ukuvakasha ukuze kukwazi ukuthuthuka ezokuxhumana nokuhwebelana ngoba kuyabethi bayebethe ezokuthutha ziwumthambo wentuthuko okusho khona ukuthi uma zingekho ezokuthutha kungekho ukuxhumana nongabe kuthiwa kuhanjwa ngebhuzi noma ngabe kuhanjwa ngebhanoyi noma ngabe kuhanjwa emgwaqweni kodwa konke kusayezokuthutha ingakho kubalulekile ukuthi siqhakambise iqhaza libanjwe ezokuthutha kule minyaka ewu-30 yenkululeko ukuthi sikwazile ukusabalalisa ngisho iy'khungo emachwebeni ichweba laseThekwini naseRichards Bay okusho ukuthi miningi imithamo yempahla esiyithuthwa amaloli isebenzisa imigwaqo yethu emikhulu kakhulukazi u-N2 no-N3 okumanje nayo leyo mgwaqo ingaphekwe iy'nhlelo zokulungiswa uma ubheka u-N2 usuka lapha emthunzini ubheke udlula empangeni kade wandiswa kunetshwa imigwaqo uma ubheka ukuthi kophongolwe njengamanje umsebenzi wokulungisa u-N2 uyaqala u-N3 between iPietermaritzburg neTheku kuyasetshenzwa kuyabonakala ukuthi iprovinsi yethu i-construction site N2 Spaghetti interchange ubheke komdloti kuyasetshenzwa ku-Oxstart i-interchange le esihlanganisa ne-Eastern Cape Province iyalungiswa miningi imigwaqo eminye eyenziwayo KwaZulu-Natal N11 uma usuka kwi-Bergville off ramp ubheke Newcastle okukhombisa khona ukuthi sibheke ukuthi siyivula kanjani manje i-network yethu ye-province ukuze ikwazi ukuhwebelana kodwa nokuxhumanisa amadolobha kube isigaba sokuqala la esesikwazi khona manje ukuthi back to back ukwazi ukuthi alikho idolobha elingakwazi ukuxhumana nelinye KwaZulu-Natal nokwenza kube lula ukuhwebelana nokuxhumana kwabantu.
Ukhuluma ngokulungiswa kwenqalasizinda esifundazweni saKwaZulu-Natal okusho ukuthi nasemkhakheni wezokuthuthwa komphakathi ngabe khona izinhlelo eninazo ukuqinisekisa ukuthi kuba khona uzenzo
imboni yokuthuthwa komphakathi imboni enkulu kakhulu uma ubheka ukuthi cishe ezweni laseSouth Africa lilonke bangaphezulu kuka 20 million abantu everyday abathuthwa ngemboni yamatekisi KwaZulu-Natal ke yesinye sezifundazwe ezinkulu eSouth Africa ngakho ke kumqoko ukuthi siqikelele ukuthi imboni yokuthuthwa komphakathi ngabe kuthiwa abantu bathuthwa ngamabhasi ngabe kuthiwa abantu bathuthwa ngamatekisi kodwa siqikelele ukuthi konke kwenzeka ngendlela eyiyona kule minyaka ewu-30 sifake imali engaphezulu kuka 20 billion sasubsidize abagibeli ngohlelo lwethu lwamabhasi ama-kilometers angaphezulu kuka 1.1 billion esasubsidizile nje abantu bethuthwa uhulumeni sangagcina lapho sadlulela nakubafundi ngaphansi kohlelo lwe-Learner Transport la khona sithutha khona abafundi abangaphezulu kuka 79,000 nsuku zonke abathuthwa mahhala beyikoleni abafundi abahamba ama-kilometers angaphezulu ka 3 kilometers every day kusini uma beya noma bebuya ekoleni okusho lokho ukuthi ezokuthutha sigcine nje ngokuyibuka ngokuthutha kuphela kodwa sizama nokuvula amathuba okuthi abafundi bekwazi ukuaccessa i-education kanjalo nemboni le yezokuthutha ngamatekisi yona enkulu kakhulu ingakho la KwaZulu-Natal sino association about 246 bonke labo associations siqinisekisile kule minyaka ukuthi banokuzinza banokuthula uma ubheka ngenkathi uhulumeni okhona ungena kwakunemibango eminingi eminingi eyahlushwa imizila ukuthi ayikho iclarity yokuthi ubani osebenza la nonegunya kodwa yonke lonto sakwazi ukuyilungisa KwaZulu-Natal la kuney'nkinga khona zokubulawa kwabantu akukho la ekusanenkinga khona yokuthi akwazi ukuthi umzila la ugaba na mubala kufanya ya sebe nzikuwa na mba zonke lezo usahlala panzi na mbo ni sayi lungi sa mbo mteto sa kred sana kutina la hapo sa kubega mba ama la operating license za betula gali Maritzburg kipela kwa otu wagile mnyaga sikuwa zile nwa kama ya ma officer masha o 5 elase mnambiti sivulile elase ukwini elase mpangini elase mbazwana elase tewini ama officer masha la ushukuti abalikazi ba matiki sebe ya wazi manju kutuma befuna imoto zabo bekwazi ukuya kulezi ndawo esengiyibalile ukuyo apply la ma license nokwa renew okusho ukuthi nabo i service delivery isiseduze kubona ngakho ke sinethemba lokuthi imisebenzi emihle neminingi esiyenzile sibambisene nemboni izosilekelela ekutheni iqhubeke imboni ibe nokuthula iqhubeke imboni isebenze labantu futhi ikwazi ukuthutha umphakathi izinto
kezwakala kakhulu undunankulu wesifundazwe mam Nomusa Dube Ncube wethule uhlelo lika sithesha waya kodwa sinibona njengomnyango oholo wabahlobuka nigijima kakhulu nalolu hlelo ngabe nimiphi njengamanje nalezi inhlelo zokuqinisekisa ukuthi niletha umehluko noshintsho empilweni zabantu
usithesha waya uyezinye zezinto uhulumeni wathi mawungena ngo 94 wayibeka phezulu eqhubini ukuthi kuzofanele kuvuleleke amathuba emisebenzi kakhulukazi kubantu bakithi abamnyama ingakho sithephe kwemisebenzi eminingi esiyenzile kule minyaka sikhanda amathuba emisebenzi kubantu bakithi ngoba njalo uma kwakhiwa umgwaqo abantu bayaqasha njengoba ngeke ngabali ukuthi noma nasesiphoyiseni kuyaqasha kulo nyaka ke umengameli uRamaphosa wathatha neqhathi limqoka lokuthi amemezele ukuthi ngonyaka siqashe amaphoyisa u 10,000 amasha eSouth Africa iKwaZulu-Natal ingxenye ke yifundazwe ehlomula kakhulu lapho ngakho ke usithesha wayawaya uhlelo lokuthi thina njengohulumeni asambe phambili ekutheni kudaleka amathuba emisebenzi sivule amathuba kuhulumeni kodwa futhi sivule neindlela zokuthi abantu bekwazi uku-apply bekwazi ukusondela bebe ne-internet eduze ukwazi nokuba neyikhungo la abantu abasha bekwazi ukuya khona ku-apply izinga lokungasebenzi kwabantu liphezulu kakhulu ngakho esizama ukuthi sibhekane nalento ye-unemployment ukuthi njengohulumeni siyehlisa kanjani siqalile ke lolu hlelo uNdunankulu ngoJuni ngonyaka odlule la ethule khona intsha ewu-6,000 eqashwe ngaphansi kohlelo lukavuka ibambe routine road maintenance akagcinanga kodwa lapho bese qhubeka nezinye iy'nhlelo la athule khona nama community development workers ngaphansi komnyango wakwa-COCTA waphinde wayothula nohlelo la khona umnyango wezokuthutha uqashe khona abasebenzi abawu-550,000 obubanikeza khona ama-appointment letters lapha e-City Hall eMaritzburg saphinde sazoqasha namaphoyisa amasha omgwaqo awu-200 okusho ukuthi njengoba sibona iy'ngozi zinkulu kangaka ubelile sikhula ngayo emgwaqo sifuna ukuqeda nyalo ingakho sandisa isibalo samaphoyisa emgwaqo ingakho sifuna amaphoyisa ebe maningi emgwaqweni ukuze siqinisekise ukuthi kukhona ukugcinwa komthetho asiqinile sithema kuphuma lo 200 sizobe sifaka omunye futhi 200 kwenzela ukuthi njalo kulokhu kune-continuous intake yabafundi ukuze siqinisekise ukuthi sinamaphoyisa amasha ngoba kuyenzeka abanye bayakhula bayaretire kwenzeka abanye bayashona ngezizathu ey'thile okungenzeka so kufuneka siqikelele ukuthi sinepool yabantu abasha abahlale be-ready ngaso sonke isikhathi siphinde futhi sathatha nabanye la siqashe khona o-roadworker 8 abaningi saqasha nohlelo esilibiza ngokuthi asiphephe foot soldiers laba abayowelisa iy'ngane emgwaqweni ngakho-ke sibheke ukuthi siqhubeke nalolu hlelo njengohulumeni siwakhanda amathuba emisebenzi kodwa futhi sinxusa ne-private sector ukuthi njengohulumeni ngeke siyisodwa sikwazi ukunciphisa izinga le-unemployment esifundazweni sethu nase-South Africa i-private sector must come on board i-private sector must assist kube ukuthi nayo kukhona ekuphonsayo ifake imali ekutheni sithuthukise intsha ngamakhono sinemabhasaries esiwabekile siwuhulumeni la silekelela khona abantu abasha kodwa konke lokhu akwanele uma kwenziwa uhulumeni kuphela ngakho ne-private sector must come on board sonke sikwazi ukusebenza ngokubambisana
Asiphinde sibuye ke kulo mnyango wezokuphepha nokuxhumana komphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Ngabe kuwona inhlelo eninazo neniyibekile ukuqinisekisa ukuthi nidala uzinzo nokuphepha emphakathini. Siyazi ukuthi esifundazweni sakithi sinama police stations awu 184. Ngabe nisebenza kanjani namaphoyisa nenhlaka zomphakathi ukuqinisekisa ukuthi kunokuphepha?
Msakazi, udaba esilisebenze kakhulu iminyaka eminingi lolu qinisekisa ukuthi ukukhona ukuphepha esifundazweni saKwaZulu-Natal noma kungakafiki ezingeni esifisa kufike kulona ngoba kusasihlukumeza ukuthi kusanokugibenga kusaneyibhame ey'ningi kodwa uzokhumbula ukuthi ngesikhathi singena ku-1994 isifundazwe sethu sibe ezinye seyisanele emumva kakhulu la kube khona ney'gameko zodlame kwaze kwathi kamumva noma sedlulela ama-elections ka 94 kwanegameko zokubulawa kwabantu oshobashobane endaweni efana nawo Richmond endaweni eyiningi okuthatha isikhathi ukuthi KwaZulu-Natal kusetshenzwe kanzima abaholi ukuthi isifundazwe sicina sizinza sikwazi ukustabilize. Lokho ke kusho ukuthi kuvele kunenhlese yokuthi kunabantu nje abahlale beshiselwa igazi naba umkhiqizo wodlame, kuneyibhamu eyikhona eyixhaphake emphakathini yakithi okwenza into efaneleke sikwazi ukuthi siyinqande sonke lesikhathi. Kodwa nakhona siyafisa ukusho ukuthi uzinzo liyabonakala izimpi ebezikhona emphakathini eminingi ayisekho. Izimpi zeyigodi ebezikhona ama-faction fights endaweni eyiningi bekuneyigodi singabala koMsinga, koShowe, koNquthu, koLundi, konongoma la bekunezimpi khona zeyigodi, lezo zimpi ayisekho. Kanjalo nezimpi zepolitiki kuneyindawo bekwazi ukuthi kuneyindawo engo-Albert amanogozoni njengamanje asenazo indawo enjalo. Ama-political parties maningi ayakhampena aba nama-posters ebenama-candidate isifundazwe sonke noma ikuphi. Okusho khona ukuthi sesilihambile igxathu lokuthi sizame ukutshala uzinzo esifundazweni. Ingakho ngingabalula nodaba lokuthi ama-police station wonke akhona njengamanje arunwa ngendlela e-professional, kunestaff, kunama-resources, noma kunganele ngoba imiphakathi yakithi iyakhula. Kodwa okunye futhi esiye sakwenza ukuhlela kabusha nalapho kusebenza kwaziteshi ukuthi eyiningi uthole beyisevisi indawo eyincane ngenxa ye-design yangesikhathi sobandlululo. Sase sithi-ke manje leyo mphakathi leyo lezo yiteshi ayihambe ziyosevisa imiphakathi kwezinye indawo, safaka ama-satellite police station. Yizona zinto ezenzile esikholwa ukuthi zibe nomehluko omkhulu la KwaZulu-Natal. Njengamanje singasho ukuthi amaphoyisa asesebenza ngendlela eyiyona, we've managed to professionalize i-service le yamaphoyisa ukuthi ikwazi ukusebenzela abantu, ikwazi ukusebenza ngobuqotho. Umthetho ube umthetho ngale kokubheka izimo zepolitiki noma i-affiliation noma i-social status emphakathini. Ilezi zinto esifuna ukuyibona iqhubeka. Kodwa futhi nsuku zonke njengamanje esikhathini esikusona ngaphansi kobuholi buka General Mkhwanazi siye sabona ukuthi bayaboshwa abantu KwaZulu-Natal cishe ngenyanga bangaphezulu kuka 8000 kuya 10000 abantu ababoshwa nsuku zonke. Amajele are overcrowded. We are to minister kuNdusi, bonke labantu abangeni beshayitwe idwe baboshwa yibona la maphoyisa. Okusho khona ukuthi muhle umsebenzi uyenzeka. Asigcinanga kodwa lapho njengohulumeni, sibe sesikhanda nezinhlaka zomphakathi la esithe khona kufanele siqinise iy'nhlaka ey'fana noma-CPF, fanele siqinise iy'nhlaka ey'fana noma-community crime fighting organizations. Sayihlanganisa zonke iy'nhlangano ezayiqale zila ko-21 kukhona oSkebhe, oJulukatsotsi, oVimba Phambili, amanqa zaziningi. Sayihlanganisa ndawonye ukwakha inhlangano eyodwa ebizwa nge-KZNCCPA. Ziyakwazi ukubambisana, ziyasebenzisana namaphoyisa. Mkhulu umehluko esiwenzile ikakhulukazi nasey'ndaweni zamakhosi ukuthi kwehla izinga lobugebengu, kwehla izinga lokwebiwa kwemfuyo, kubanjwe igebengu eyifundelwa amacala abucala. Ngakho-ke njengamanje sisesigabeni siholwa undunankulu la esesibalekelela khona nangey'moto. Siqalile ukuthi sithenge iy'moto ezingu-95 njengohulumeni ukubanikeza, belekeleleke, bathengelwa over, bathengelwa izinto ey'ningi ey'zobalekelela. Zikhona izinto eyisathanda ukusihluphi kakhulukazi uma ubheka isiteshi sakwaMashu, ubheka isiteshi saseNtuzuma, ubheka isiteshi saseMlazi, ubheka isiteshi saseplasisilar. Lezo yiteshi nesasehamasteli ithanda ukuthi njalo uma kukhishwa iy'balo zobugebengu kuzwelonke bese yihlale ziyiphezulu ngalobo bugebengu bokubulala njalo njalo. Lezo yiteshi-ke esibheke kuzona ukuthi senze umehluko, lento esiyibiza nge-turnaround. Uzobheka ukuthi kule minyaka siye sa-invest ama-resources isiteshi sasenanda komjebheni sinwetshiwe, sakhiwa sasezingeni lapha kwaMashu kwa-ila khona khona ne-cluster. Isiteshi sinwetshiwe eMlazi njalo njalo, kwafakwa ney'moto namaphoyisa ngenhloso yokuthi asilwe nobugebengu sibuqede. Sibhekene nalezo zinto-ke njengamanje, sibhekene ney'gebengu ey'hluphayo, ey'hlukumeza umphakathi, ey'bambe imoto imali. Kodwa futhi siyakuncoma ukuthi ey'khathini ey'ningi la zibhekene khona namaphoyisa ijwayele ukuthi kusale zona enkundleni. Siyakugqugquzela lokho ukuthi amaphoyisa awayivikele futhi asebenzise wonke amandla akhona emthethweni ukuthi ayivikele. Uma kufa isigebengu siye sithi kuncipha abantu abahluphayo emphakathini. Kodwa siye sikhale uma kufa iphoyisa, ngishele lodwa ngoba uhulumeni u-investa ama-resources ekuthina iphoyisa nje elilodwa. Umphakathi omningi usukulahlekelwe umvikeli uma kulahleka iphoyisa. Ingakho siye sithi asifisi nangelilodwa ilanga ukuthi kube khona iphoyisa ukuthi uma kubhekene negebengu lisale enkundleni. Ngakho-ke siyawa-encourage ukuthi awayivikele, siyawa-encourage ukuthi awasebenzise wonke amandla anawo ukuthi ayivikele eqinisekise ukuthi alikho iphoyisa etsale enkundleni malibhekene negebengu. Kodwa sinalo uhlelo lokuvikela isifundazwe ikakhulukazi izinto ezifana nokubulawa kwamakhosi neyinduna, izinto ezisikhathazayo esibhekene nazo ukuthi kufanele igcine iphelile. Ngokholwa kaNdunankulu siqale nohlelo lokuthi akufakwe amakhamera, ufakwe ama-light eduze kwey'godlo nezindlu zamakhosi ngenhloso yokuthi sikwazi ukubambisana.
So basilenze iqiniso uma ngabe singalivala lolu hlelo lethu ngaphandle kokuthi sibuke into ukuthi into eseqhulwini njengamanje izwe lonke nakuyifundazo zonke udabuke wathinta lokuthi kuyakampeynwa kunama posters yonke indawo sibheke kukhetho lukazwelonke nolwefundazo ngabe yini enyenzayo njengomnyango wezokuphepha ngalokho.
Njengoba ngiyengasho ukuthi kuthe ngo 2011 lo hulumeni waqala uhlelo lokuthi uhlanganise bonke abaholi bezepolitiki esilibiza nge-multi-party political intervention committee no-IEC namaphoyisa ukubuka ukuthi asikwazi njalo ukuthi uma sekulimela abantu uma kuthiwa kuyakhankaswa sekukhona ukuhilizisana khona siqhamuke uma sichitheka igazi asibe nendlela yokuthi singenelele sigweme ukuchitha kwegazi sibe proactive. Sakwazi ukuthi indawo enjengakowembezi indawo enjengokwaDukuza sorilindelani lapha kwaDukuza indawo ey'fana nehostela lakwamashu ko-Clipplands ko-17 zonke lezi ndawo sihambe sasihambela ngisho amahostela aseGoli ukuzama ukutshala uzinzo ukuzama ukutshala ukuthula esikholwa ukuthi kuhambe ibanga elide ukulekelela lesi sifundazwe ukuthi sibe nokuthula kwezepolitiki. Uhulumeni awugcinanga lapho uye waqala ngisho nane-commission ebiholwa u-advocate uMwerane la esasifuna ukubeka khona umnyombo wokuthi umuphi umsuka walokhu kungabekezelelani kwezepolitiki, umuphi umsuka walokhu kubulawa kwamakhansela, ukubulawa kwabaholi bezepolitiki. Esikholwa ukuthi lokho kusilekelele kakhulu ngoba ama-recommendations aleyo commission njengamanje sewa-implementa ayalekelela uhulumeni, ayalekelela amaphoyisa, ayalekelela abaholi bezepolitiki. Esibhekile ukuthi asikwazi ukuhlalisana, akwazi ukuthi kube nokuthula, wonke umuntu akakwazi ukukampeyina asebenzisa ilungelo lakhe likumthethosisekelo ngaphandle kokuthi aphazamiseke. Ngakho-ke sibhekile ukuthi njengoba kibe okhethweni lukazwelonke ngomhlaka 29 kuMeyi azingabi bikho igameko ezoba khona KwaZulu-Natal, kodwa leli komiti njengoba liholwa uNgqongqoshe uHlomuka kanjalo no-IEC sizama ukuthi lingabi nawo uchopho ukuthi kuthiwe kukhona ukwenzelela mali ingenelela. Ngakho-ke iy'ndawo ey'fana nakwaNongoma, iy'ndawo ey'fana nezinye ey'bukwa amaphoyisa ukuthi zinakho ukungazinzi kahle, yizona iy'ndawo ezohanjelwa, yizona iy'ndawo esifuna ukuqinisekisa kuzona ukuthi kukhona ukuthula, kukhona ukubambisa sana. Futhi namaphoyisa kule minyaka edlule mawubheka asebenze kakhulu, kunanethimba lamaphoyisa elibhekene nje ngqo nokubulawa kosopolitiki elibizwa nge-political task team eselenza umehluko omkhulu, labopha abantu abaningi, wagwetshwa abantu abaningi KwaZulu-Natal, okusilekelele futhi nakhona ukuthi zithanda ukwehla igame ngoba ezinye zezinto ezayokuvezwa i-commission ukuthi kufanele sishapnishe sithi ukulungisa lento kuthiwa i-intelligence system ukuthi ezomkhulu zikwazi ukusebenza ngokusheshe. Ey'ndaweni ey'ningi waboshiwa abantu bengaka committee crime bengakababulala abantu bakwazi ukubanjwa baboshwa. KwaNongoma sibe nesigameko la khona esinye nje isikila mkhubi inkabe yabantu bakhona shona umphakathi iqeda kudubula ikhansela, okusho khona ukuthi nomphakathi manje is highly alerted ukuthi kufanele sibambisane. Sinethemba lokuthi-ke ukhetho esizoba nalo kulunyaka kuzoba ukhetho olukhululekile, kuzoba ukhetho olungenayihibe. Siyakholwa ukuthi ngokubambisana siyabantu bakwaZulu-Natal nohulumeni kanjalo nenhlangano yokhetho sizokwazi ukudiliva ukhetho lwelo esilibiza ngokuthi lu-credible, lu-free and fair.
Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho othe wasipha sona ohlelweni lwethu lwanamhlanje.
Siyabonga kakhulu, siyanxusa nje ukuthi abantu basilandele kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana ey'khona, u-Facebook, u-Twitter, nazo zonke iy'nkundla. Sizoqhubeka njengohulumeni nokuqinisekisa ukuthi siyabambisana nabantu bakithi. Uhulumeni uyasebenza, uhulumeni usebenzile, futhi uhulumeni uzoqhubeka nokwenza umehluko.
Kanti-ke loyo bekuyisikhulumeli somnyango bezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni sakwaZulu-Natal, uKwanele wakaNcelane. Siyalivala kohlelo lwethu lwanamhlanje obekuyisiqebiso.
Mina nginguDuduzile Msimba osebenza ngaphansi kohlelo lukaSibambele emaqonqo. Sixhaswa ngumnyango wezokuthutha. Sibonge kakhulu lolu hlelo ukuthi uma lufika la emaqonqo sikwazi singabomama uxosha ikade ezikho. Lolu hlelo thema lifika thina nje basingabomama abangenabo baba sikwazi nokufundisa ingane. Luthema selifikile, uthema kuphela lenyanga edlule sathola ukuthi kube khona uchatha. Siyabonga kakhulu, sicela uhlelo lingapheli. Sheshe wayawani.
IKZN Driving School Council ikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umnyango wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal la uhlomulisa khona abahlali baseKZN ngezincwadi zokushayela kungakhathalekile ngebala kungakhathalekile futhi ukuthi uneminyaka emingaki. Singama Driving School sikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umphathiswa ubaba uHlomuka sithi siyathesha waya sizifunda saKwaZulu-Natal.
Igama lami ngingozanele ngwakanene ohlomuke kuhlelo lukasithesha wayawaya kade ngitohoza okungatheni sengifundela ukuba yiphoyisa lomgaqo. Ngiyabonga kakhulu kumnyango wozokuthutha ngokufezekisa amaphupho ethu ukuze ngibe nekusasa eliqhakazile. Sithesha wayawaya nohlomuka.
Sabela bob, sabela uyabizwa, ubizwa abase King Gcetshwayo bathi ozizokwenza odume ngazo zokuletha imigwaqo nama bridge esifundazweni. Ngongqoshe zokuthutha eKZN uMnumzane Sipho Hlomuka uzokwethula inkontileka ezolungisa umgwaqo u-P50-3 mhlaka 15 March ecrossing kwaMike ku-Ward 11 eNkandla ngo-11 ekuseni. Uyobhema ukholo uShuni kaKhuzani noNgizwe. Khona manjalo ngesonto mhlaka 17 March uNdunankulu waseKZN noMhlaba Bencube noHlomuka bayodlulela ophongolo beyokwethula inkontileka eyoqedela ukulingiswa komgwaqo u-P52-3 ohlanganisa iNongoma noPhongolo eMpakama Sports Field ophongolo ngo-10 ekuseni. Ngokubambisana singakhi KZN ibe undaba mlonyeni kwezokuthilileka emgwaqweni.
Namhlanje sambele uThukela district
abaduza
eZulu district ngaphansi kwabaqulusi local municipality eRigwala district ngaphansi kweDr. Khuzani Dlamini Zuma local municipality Big 5 la ahlabisa khona siqhubeka khona program yethu yalojo uNdunankulu waKwaZulu-Natal umama Madube Ncube ukuthi sivala amaphothos
sizoqhubeka umsebenzi wethu ukuthi si-upgrade imigwaqo ekakhulaza i-gravel siyise etiyeleni. Sahamba sayothula i-bridge elingangemali engango-49 million.
Sizovula i-bridge iwela bridge sizovula khona umgwaqo owawukhandiwe kufa khona imali engango-84 million.
Ukhanda u-25 kilometers. Imali esiyifakile ezokhandwa ngawo lo mgwaqo is 189 million.
Ifake imali engango-297 million ukuze lo mgwaqo okwazi ukuthi ube yitiyela. Baningi abantu bakethi abazohlomula phana, kunabantu aba-more than 30 abaqhashiwe, sobhisa abancane bazokwazi ukuthi bahlomule nakhona.
Bize bonke omama bazibambele kwi-program le esixosha khona indlala. Kanti sizobabonga ngomsebenzi omuhle wokuthi basiklinele umgwaqo wakithi.
Sesizonikeza ama-permanent appointments kubantu bakithi or basebenzi abekade befaka amaphosi sasiwa advertisile. Uyaqhubeka umsebenzi uyaphambili nathi besizobheka ukuthi umsebenzi usenzeka kahle yini. Ngalakho singafika khona siyafisa ukuthi sizibophezele ukuthi sizofika.
Siyafisa ukuthi abantu bakithi babambisane nohulumeni, ngakho sibambisane nomasipala, babambisane nabonke ama-stakeholders ukuthi umgwaqo uhambe kahle namakhosi asendlunkulu ungaphazamiseki. Ngokubambisana singathi KwaZulu-Natal iye phambili.
Ayeye Hlomuka, ayeye.
Bengikuthembisile ke mlaleli ukuthi emva kwalengqoqo sizobe seke sixhumana nomfaka Ncalane njengoba kade exoxa ke lapha nentokazi yakwaHlophe. Kodwa engifisa ukuthi ke sikubhekisise ukuze ukwazi ukuthi mawusubuza ubuza umbuzo wakho uqondise ngqo kuloko ngempela okuzwile. Ziningi izinto akhulume ngazo la umfoko Ncalane. Ukhulume ngokuvalwa kwama-potholes. Ngiyafisa ukuthi-ke nawe uma ngabe kukhona umbuzo obuzayo, ubuze ngama-potholes angakini, ungasitsheli ngokukude ongeke ukwazi ukuchaza. Uwazi umgwaqo. Uma ngabe uyinamba mhlambe u-D bani 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 usho, uma ku-P bani 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 usitshele. Uphinde futhi wakhuluma ngendaba yemgwaqo elungiswayo. Engifisa ukuthi ngempela akadlule kona umfoko Ncalane la ukuthi le mgwaqo elungiswayo imiphi? Ile eyalinyazwa yikhukhula noma ile vele umnyango okade lokuyilungisa? Sizokhumbula ukuthi besihamba nawo umnyango ikakhulukazi ngalanga se-South Coast sibheka ukuthi imiphi imigwaqo okufanele eqondene ngqo ne-province. leko nene province lesu kipalwe OP, OP 1735. Yonke ke leyo NOP iyona iqondene ne province siyakhumbula ukuthi umnyango uhlomuka ubeloku ehamba elungisa lo mgwaqo ngiyafisa ukuthi akaphinda sichazele ukuthi njengoba ekhuluma ukulungisa umgwaqo imipi ilebi vele ilungiswa noma mhlambe kulungiswa le eyakhahlanyezwa yikhukhula ukhulumile futhi nangama bridge sibonile kwakhiwa ama bridge ikakhulukazi iwelisizwe sasikhona nathi uzokhumbula umlaleli sasihambile siyobheka ngempela ukuthi asebenza kanjani lama bridge noma lama blogo na ewelisizwe sabona nokuthi obani abawakhayo ukuze kusizakale ikakhulukazi umphakathi osendaweni zasemakhaya ukhulume nangomama abasebenza ngaphansi kwezibambele ngiyafisa ukuthi akasichazele ukuthi bakuziphi indawo labo mama basemakhaya noma semalokishini ofisa ungena ngaphansi kohlelo lukazibambele funeka enze njani ukwakhuluma nangamachweba akwaZulu-Natal kuningi okwenzekile mayelana namachweba akwaZulu-Natal uzokhumbula ukuthi kuke kwakhona isikhathi la ikakhulukazi eRichards Bay amatraki abegcwele umgwaqo eloku elinde ukuyongena echwebeni kanjalo futhi naseThekwini kuko kwakhona leso siminyaminya sokuthi ama truck awakwazi ukungena ngiyafisa ukuthi akasichazele ukuthi kugcine ixazululekile lenkinga uma ngabe ixazululekile kusebenzeka kanjani manje sekuhambeka kahle yini okunye futhi akhulume ngako benomuntu akahlophe la umfo kancalani indaba yama truck ngiyafisa ke sibheke le ndaba yama truck ukuthi hey kube nenkinga kwaba neingozi eziningi ezenzekayo zama-truck agcina ama-truck esebenzisa imigwaqo okungafanele ayisebenzise yagcina nayo futhi isikhahlamezeka leyo mgwaqo ngiyafisa ukuthi nalapho akaphinde asichazele ukuthi kuhamba kanjani ukhulumeke nangokwancoma futhi nami ngewufakazi ngokuthula embonini yamatekisi ngempela sekunokuthula embonini yamatekisi kade sagcina ukuze ukuthi sekwenzeka ukuthi sekubulawe bani kwaba yini kodwa hayi ngeke ngezwe ngandlebenye sengathi khona ukunuka santungwana empangeni ngizobe ngizwe ke ngaye uma ngabe sesimthola la mfoko kancalani ukuthi lolu dungunyane olukelazwakala kancane empangeni ungenelelile yini umnyango uma ngabe ungenelelile benze njani nohlelo futhi lolu luka sithesha waya ngiyafisa nalo futhi ukuthi akadlule kulona ngiyazi ukuthi lolu hlelo olukandunankulu kodwa undunankulu phela ngeke avele enze nje nomnyango wakhe yedwa ubamisene neminyango eminingi ikakhulukazi wona lo wezokuthutha ngiyafisa ukwazi ukuthi lolu hlelo luka sithesha waya luhamba kanjani uma ngabe ngifisa nami ukuthi ngiqashwe eminyangweni othile ngaba wezokuthutha ngaba wezempilo kungaba wezenhlala kahle ngenze njani ngiyafisa futhi asichazele nokuthi ubona kanjani ukusebenzisana kwama CPF namaphoyisa ilezo zinto ke engithande nje ukuthi ngempela ke sigijima phezu kwazo kokubamsana lapha nomfoka Ncalane ngiyazi ukuthi sisazama njengamanje ukuthi siphinde simthole angithi uphuma kulomnyango uyagijima uzongena kulomnyango wethu la sizobe simshayela khona sizwe ukuthi yena uthini kodwa ke nawe mlaleli ungawuthumele wakho umbuzo ku 071 007 7900 le number ungashayela kuyona ucingo noma usithumelele umyalezo nge-WhatsApp. Eke kube lula kakhulu kodwa uma wenza ku-WhatsApp ubhale umyalezo wakho noma mhlambe wenze kube i-voice note. Uma ngabe unayo indlela, ungakwazi futhi ukuthi usithumelele umbuzo wakho ku-YouTube OB Facilities, ku-YouTube OB Facilities noma usebenzise i-Facebook page yethu ethi Outside Broadcasting Facilities. Outside Broadcasting Facilities. Ngiyazi ukuthi usujwayele inamba zala emsakazweni. Namhlanje ngoba uhlelo lolu lukhethekile, ilezi inamba esizisebenzisayo.
namhlanje sambele uThukela district abaduza eZulwini district ngaphansi kwabaqolosi local municipality Heriguala district ngaphansi kwe Dr. Khosana Dlamini Zuma local municipality Big Five la ahlabisa akhona siqhubeka khona program yethu yalojo nduna nkulu wazonatala umama amadube enqube ukuthi sivale amaphotos sizoqhubeka umsebenzi wethu ukuthi si-upgrade imigwaqo ekakhulaza i-gravel siyise-ATL sahamba sayothola i-bridge elingangemali engango-49 million. Sizovula i-bridge iwela bridge sizovula khona umgwaqo owawukhandiwe kufa khona imali engango-84 million.
Ukhanda u-25 kilometers, imali esiyifakile ezokhandwa ngawo lo mgwaqo is 189 million.
Ifake imali engango-297 million ukuze lo mgwaqo okwazi ukuthi ube yitiyela. Baningi abantu bakethu abazohlumula phana, kunabantu abamore than 30 abaqhashiwe, sophisa abancane bazokwazi ukuthi bahlomule. Nakhona
bize bonke omama bazibambele kwi-program lesixosha khona indlala, kanti sizobabonga ngomsebenzi omuhle wokuthi basiklinele umgwaqo wakithi.
Sesizonikeza ama-permanent appointments kubantu bakithi or kubasebenzi abekade befaka amaphosi sasiwa advertisile. Uyaqhubeka umsebenzi uyaphambili, nathi besizobheka ukuthi umsebenzi usenzeka kahle yini. Nalakho singafika khona, siyafisa ukuthi sizibophezele ukuthi sizofika.
Siyafisa ukuthi abantu bakithi babambisane nohulumeni, kakhulu sibambisane nomasipala, babambisane nabonke ama-stakeholders ukuthi umgwaqo uhambe kahle, namakhosi asendlunkulu ungaphazamiseki. Ngokubambisana singakwazi uNatal iye phambili.
Ayeye shabonga, ayeye. Ayeye. Ayeye.
Sabela bob, sabela uyabizwa, ubizwa abase King Gcetshwayo bathi ozizokwenza odume ngazo zokuletha imigwaqo nama bridges fundazweni. Ngongqoshe zokuthutha eKZN uMnumzane uSipho Hlomuka uzokwethula inkontileka yezolungisa umgwaqo UP50-3 mhlaka 15 March ecrossing kwaMike kuward 11 enkandla ngo-11 ekuseni. Yobhema ukholo uShuni Kakhuzani Nongizwe. Khona manjalo ngesonto mhlaka 17 March undunankulu waseKZN nomsadube Ncube noHlomuka bayodlulela obhongolo beyokwethula inkontileka eyoqedela ukulingiswa komgwaqo UP52-3 ohlanganisa inongoma nobhongolo empakama sports field obhongolo ngo-10 ekuseni. Ngokubambisana singakhi KZN ibe undaba mlonyeni kwezokuthilileka emgwaqweni.
Eh ngibasathe ngiyazama la ukuthola umfoka Ncalane, ay akulungi. Njengoba bengishilo ke emlaleli ubekade ekhuluma lapha nomunye umsakazi uNtombazane wakaHlophe, bese simfuna ukuthi eze ngalanga kuthina ukuze akwazi ukuphendula lembuzo yethu. Cha, sibasazame asimtholi. Kodwa ke angikuthembise sizozama ngawonke amandla ukuthi ngesonto elizayo sibe naye umfoko Ncalane, sizoyibuza yonke lembuzo engithe ake sigijime phezukwayo. Nawe futhi sophinda sicele ukuthi usithumelele owakho umbuzo. Ngiyacela ukuthi uyibhalele number ebhukwini lakho nje khona ungeke uyikhohlwe, u-071 007 7900, noma ku-YouTube ubhale OB Facilities. Kanti i-Facebook page yethu ithi Outside Broadcasting Facilities. Izona indlela ke lezo esingaxhumana ngazo nawe ukuze ukwazi ukuthi uphenduleke uma ngabe ulalele lo msakazo wethu. Angisale sengivalelisa ke ngisho ukuthi ngijabulile ukuthi sibe nawe namhlanje. Uzwile ukuthi njengoba kade kudlala lo mdlalo omfishanyana bekuyisiqephu sokuqala, ngiyethembisa ukuthi uma konke kuhambe kahle ngesonto elizayo sizosithola isiqephu sesibili, somthola futhi nomfoka Ncalane. Uveke wakamasuku uthi usuku oluhle.
Namhlanje sambele uThukela district
abaduza
eZulwini district ngaphansi kwabaqolosi local municipality Heriguala district ngaphansi kwe Dr. Khosana Dlamini Zuma local municipality Big Five la ahlabisa akhona siqhubeka khona program yethu yalojo nduna nkulu wazonatala umama amadube enqube ukuthi sivale amaphotos.
Sizoqhubeka umsebenzi wethu ukuthi siupgrade imgwaqo ekakhulaza igravel sise eTLA sahamba sayothola ibridge elingangemali ngango 49 million sizovula ibridge wela bridge sizovula khona umgwaqo owawukhandiwe kufa khona imali ngango 84 million
ukhanda u 25 kilometers imali esifanele ezo khandwa ngawo lomgwaqo is 189 million.
Ifake imali engango 297 million ukuze lo mgwaqo okwazi ukuthi ube yitiyela. Baningi abantu bakethi abazohlomula phana, kunabantu abamore than 30 abaqhashiwe. Sophisa abancane bazokwazi ukuthi bahlomule nakhona.
Bize bonke omama bazibambele kwi-program lesixosha khona indlala. Kanti sizobabonga ngomsebenzi omuhle wokuthi basiklinele umgwaqo wakithi.
Sesizonikeza ama permanent appointments kubantu bakithi or kubasebenzi abekade befaka amaphosi sasiwa advertisele. Uyaqhubeka umsebenzi uyaphambili nathi besizobheka ukuthi umsebenzi usenzeka kahle yini. Nalakho singafika khona, siyafisa ukuthi sizibophezele ukuthi sizofika. Siyafisa ukuthi abantu bakithi babambisane nohulumeni, kakhulu sibambisane nomasipala, babambisane nabonke ama-stakeholders ukuthi umgwaqo uhambe kahle namakhosi asendlunkulu ungaphazamiseki. Ngokubambisana singakwazi uNatal iye phambili.
Mina nginguDuduzile Msimang osebenza ngaphansi kohlelo lukaSibambele emaqonqo. Sixhaswa ngumnyango wezokuphutha. Sibonge kakhulu lolu hlelo ukuthi uma lufika la emaqonqo sikwazi singabomama uxosha ikati eziko. Lolu hlelo thema lifika thina njengoba singabomama abangenabo baba sikwazi nokufundisa ingane. Lo thema selifikile kuthema kuphela lenyanga edlule sathola ukuthi kube kukhumbe khona uchatha. Siyabonga kakhulu, sicela uhlelo lingapheli. Sisitheshe wayawaya.
iKZN Drama School Council ikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umnyango wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal la uhlomulisa khona abahlali baseKZN ngezincwadi zokushayela kungakhathalekile ngebala, kungakhathalekile futhi ukuthi neminyaka emingaki. Singama Drama School sikushayela ihlombe elikhulu okwenziwe umphathiswa ubaba uHlomuka sithi siyathesha wayawaya sizifunda saKwaZulu-Natal.
Igama lami nginguZanele ngwakanene ohlumuke kuhlelo lukaSithesha wayawaya kade ngitohoza okungatheni sengifundela ukuba yiphoyisa lomgaqo. Ngiyabonga kakhulu kumnyango wozokuthutha ngokwezekisa amaphupho ethu ukuze ngibe nekusasa eliqhakazile. Sithesha wayawaya noHlomuka.
Sending, 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 sending